sokuthuka. Just follow my lead, kuzolunga. Ngoba gekho, gekho, gekho ongathanda njengami. Ngoba gekho, 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 gekho ozothanda njengami. Ngiyashweleza, ngiyashweleza, tonga lami ngiyashweleza. Ngiyashweleza, ngiyashweleza, tonga lami ngiyashweleza. Ngiyashweleza, ngiyashweleza, tonga lami ngiyashweleza.
Yeah.